najimsafi.com.
This is Essence Vibes.
My. Oh yeah. Kone toki kwenye njozi zangu, swaga zako zinanimaliza. Siku choki mpenzi wangu, roha zako zinanimaliza. Sio mizizi wala madawa, sio miti shamba, haya mapenzi. Sio uzuri, sio mavumba, sio umaarufu, haya mapenzi.
Ife ife mi, my lover, kipenzi changu. Ife ife mi, ife ife mi, my lover, onifere. Oh, ife ife mi.
Sio mkubwa katoto ka 2000, nachohitaji kupendwa mipilika siziwezi. Kuona we jambo kubwa, nanipa haja za mwili. Wezidisha kunipenda, mie kuchiti siwezi.
Sio mizizi
wala madawa, sio miti shamba, haya mapenzi.
Sio uzuri,
sio mavumba,
sio sali,
sio umaarufu, haya mapenzi.
Ife ife mi, my lover,
my lover,
kipenzi changu,
kipenzi.
Ife ife mi,
mpenzi wangu.
Ife ife mi, my lover,
my lover,
onife,
onife.
Oh, ife ife mi.
My.
Pakua ngoma kali kutoka wadachimsafi.com.